It's a Friday night. Ita wenzako waambie kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odi dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Ooh, leo ni kutesa.
Oh, ni natesa, 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 natesa.
Cheza.
Cause leo ni kutesa.
Form, usiku to dawn, boogie goes on, imewasha kingdom, getting back to cook on, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn, those sympathetic phone, nasikia ako salon, tulo mindo the bomb, club pia imekrom, boogie mpaka yangong, mebambika na song, zile si who perform, rende pia ni wrong, niko juu ya nyama ya bama na kachumbari, na juu ya diabetes cha tuweke sukari, plan size imetufikishia huko Kariako, walevi washanza kuleo wamekali ya flow, anasikia form ni kutesa. Tusimalize kanji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha kukitesa.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni na tesa.
Na tesa, na tesa, na tesa. Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa.
Kutesa.